bajjajja baffe bawa ne Adamu we balya ku kibala y'ekisira bwe tutyo w'ekibi kyatusensera ffenna ne tulinda kuzikirira naye Katonda bwe yeyagala omuntu yawaayo mwana watuwonye omusango kati olwaleero wavudde magombo omulokozi afulumye entaana kolona sati yo kolona komesi yo yangu watu musinze omutonzi Ganya bwe yakabanga lajana na yakatonde yatonde kulu nensimu kakase nasobola kulemberemba abakumi bali bakuma kusisi na nyenye taka niriuga wacho we yayiwo musayi okutuonya na golokoke magombe Sukira mama sati yo golola 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 oh kare golokoka tugende tusinze tugende 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 sakunya kwatu singa mama kumasi yatusalira mumusa zakajani yana masukira mama Chiwa kijewange, neteni, manija wange, wakati